Ay, kusi sigelele izinja zami, cela uthethelele nezitha zami, sebekhuluphele bebedla ngami, cela impumelelo bayibone ngami. Kusi sigelele izinja zami, cela uthethelele nezitha zami, sebekhuluphele bebedla ngami, mase ngiphumelele bazozwa ngami. Anikhanyiseni yeah, sebumnyameni yeah, angisabiseki yeah, angisabaleki yeah. Anikhanyiseni yeah, phume emnyameni yeah, yeah, yeah. Angisabiseki yeah, angisabaleki yeah. Billion babethi impumelelo iphunyukile, bengabona ukuthi wami umkhuleko ukhuphukile. Buka manje sengibuyile, namezami seyivukile, sihlakulile lamaphupho, yikho manje sesivunile. I came up from the belly of the beast, yeah. Ngathola impumelelo in the streets, yeah. I was on them beats, yeah. Bitch, I was in the building. They threw me off, I landed on my feet, yeah. They couldn't believe it, I was barely breathing. They thought I was dead, so how could I believe it? How could I be running up the streets at night? How could I even be fly enough to reach that height? Ayy, manje ngiqhakazile ngathi ngiphi go, go. Bebefuna ngifukuza zilu go, go. Bonke abathakathi bathi nginilo, so. Vuka njalo ekuseni ngidle bilibo, yeah. Kusisikelele izinja zami, cela uthethelele nezitha zami, sebekhuluphele bebedla ngami, mase ngiphumelele bazozwa ngami. Anikhanyiseni yeah, sebumnyameni yeah, angisabiseki yeah, angisabaleki yeah. Anikhanyiseni yeah, phume emnyameni yeah,
phume emnyameni yeah.
Angisabiseki yeah, angisabaleki yeah.
It's a billion, wangena umalume, awungeke belunge. Awubheka umlilo ngiyawuphemba ngibapheke ngibephule. Ngumpethe kule mculo, ikhehle lamkhulu. Nina nibomama niphilele uthethe, mna nirepa kakhulu. Khumbula ngisakhula umkhulu ekhulekela ikhaya elikhulu. Ngakhula ngayikhombe ekholi ngikhanukela ukhafula. Bengihleka bethaya inkulu bengenayo i-able. Abazi ngatshala isithelo sengilinda isihlahla sikhule. Finally years later my raps are a movement. I'm denying you damn haters the chance to rebuke it. I'm building this music, look I'm spitting the blueprint. If killing cats is a language, let's have a chat cause I'm fluent. Nina nisaphusha ama-label, mina ngiphandela ukwakha isibaye esikhulu. Iphifo singayihlephula, ngizoqhutha impiko ze-Red Bull. Mafasa uplagi ntshontsha ama-cable, we baba we. Kusi sikelele izinja zami, cela uthethelele nezitha zami, sebekhuluphele bebedla ngami, mase ngiphumelele bazozwa ngami. Anikhanyiseni yeah, sebumnyameni yeah, angisabiseki yeah, angisabaleki yeah. Anikhanyiseni yeah, phume emnyameni yeah, angisabiseki yeah, angisabaleki yeah. Coming to you live from a great place. They associate my name with a great face. I got that kind of bread with that fresh baked taste. It ain't a lot of rappers in the same space. I'm G-O-A-T. You know my people are too woke. They put me up with 2 PAC. I'm not afraid no more, I don't run. But if I never was, this wouldn't be no fun. So
Anikhanyiseni yeah, sebumnyameni yeah, angisabiseki yeah, angisabaleki.